Jason on the track, boy.
Too much sauce. Baby girl, you're the boss. Wanna take you to the coast. You could spoil no remorse. Too much sauce. Baby girl, you're the boss. Wanna take you to my bed. You could spoil no remorse. Sekete, sekete,
sekete,
sekete,
sekete.
Bang sekete, 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 sekete. Nam sekete, 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 sekete. Talk sekete, sekete, sekete. All we do is sekete. Dance for me, Carolina. Dance for me, Marcelina. Dance for me, Angelina. Dance for me. Can you form Bruni ite? Itakuja na magyal dem. Tuko ndani wako inje. Wanataka ni wapange. Kuna msupa mshike. Na kama una jipange. Dem wa kanisa. Kila siku ni misa. Hard niggas tryna fuck my woman. Who wouldn't? Ameoga, amebeba, ameweza. Amesema nataka kucheza. Hata kinusu ni yote. Wanapenda madem, misipendi madem. Minapenda madem wazuri. Asubaru Kenti Preza. Ilimshikianga Bottega. Juu ya ufa kumpoteza. I let Alex do the peace sign. Every time it's a freestyle. Getting head in the booth as a freestyle. My tunes will pay me Johnny freestyle. Me up on a gynecologist, but I'll take a look. Yani raw dog, I will do a by the book. Anapenda Volkswagen, jezi maenda kichora. Yes, yes, kwa jirani, nani? Sekete,
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 sekete.
Bang sekete, sekete,
sekete,
sekete,
sekete,
sekete,
sekete.
Nam sekete, 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 sekete. Talk sekete, sekete, sekete. All we do is sekete. Dance for me, Carolina. Dance for me, Marcelina. Dance for me, Angelina. Dance for me.
Yo, wezi dunga mini when your mind be. It looks more yummy when you hide it. Tonight I will be coming inside it. Pussy pussy clean, kakichwa ya tairis. Havijana wadogo hawaja tairi. You know me money long, money piling. Nyonya bong macho iwe Chinese. Ukibonga mobu waga inisaidi. Peke jeng inaitisha sekete. Aka nipati ya ther nikaichapa tetete. Tulikuwa kwa hotel wakaita manager. Ati vile kuna smell kwa nijoge cha morech. Anapenda wajaluo juwe ya bundles. Nisha mto wanguo na one glance. Kwanza shika mwaninyo alitoa dandruffs. Just dance for me, you know I don't dance. Peke jenge naitisha sekete. Aka nipati ya ther, nikaichapa tetete. Tulikuwa kwa hotel, wakaita manager. Ati vile kuna smell, kwa nijogi chamorech.
Dance for me, Carolina. Dance for me, Marcelina. Dance for me, Angelina. Dance for me.
When I pull up, God damn it. Better be ready na kiki to make it koki. Chuja mbogi leo mistoki. Kama vile baby boy na siyo Titanic. Sisi ya tuzami, ah. Bia kidogo, moshi kidogo, ah. Wine kidogo, wine mdogo. Nakani mechi siyo kidogo, ah. Menu to player siyo ukoko. Utakulo bebe siyo uongo juu. Sheloni yako na die VIP, ah. Form kubwa notorious B.I.G, yeah.
Dance for me, Carolina. Dance for me, Marcelina. Dance for me, Angelina. Dance for me.